Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese. Muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza mbaha ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu karere ka Rutshuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano ikaze hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyo mirwano iravugwa mu duce twa Chanzu, Runyoni na Ndiza muri groupe ya Rugari. Amakuru dukura mu karere aravuga ko iyo mirwano yatangiye mu masasaba z'ijoro hafi ya Chanzu na Runyoni mu birometero hafi 50 uvuye Goma umurwa mukuru wa Kivu ya Ruguru. Ikibazo kijyanye n'umutekano muke nicyo twibandaho mu kiganiro muri Sanga cya none. Dutumira abashobora kuba batuye muri utwo duce kuba batwohereza amanimero kugira ngo batubwire uko ibintu byifashe. Ariko hagataho turi kumwe na Depite Safari Ayobangira. Uyu ni umudepite uhagarariye akarere ka Rutshuru mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu. Depite Safari, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego, ako duhagari ya kare kama sisi kari hafi ya Rutshuru.
Ego, mumbabarire. Urakoze urakoze cyane kuba utuboneye umwanya. Turaza kuganira kandi na bamwe mu banyamakuru bacu bakurikiranira hafi icyo kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri telefoni turi kumwe na Bahizi Ignatius, ni umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ku ruhande rwa Uganda. Ignatius, wiriwe neza?
Wiriwe neza bwana Edwin Wema.
Turaza kandi kuvugana n'undi munyamakuru wacu Ali Asanka Darius ari Goma umurwa mukuru wa Kivu ya Ruguru. Nawe nitumubona ku buhanga bw'ibyuma turamwe ijambo, ndetse tuvugane na n'umuyobozi w'akarere ka Bunagana ku ruhande rwa Uganda bwana Ismail Ndayambaje, nawe ku murongo wa telefone turimo turamushakisha. Ariko reka duhere kuri Depite Safari Ayobangira, aya makuru ajyanye n'umutekano muke n'intambara mu karere ka Rutshuru mwagira icyo muyatubwiraho nk'amwe muhagarariye rubanda muri ako gace ko mu burasirazuba bwa Kongo?
Icyambere navuga ni uko amaze iminsi amezi kumva imirwano hagati ya M23 n'ingabo za FARDC. Buri kanya bakarwana iminsi ibiri itatu bidashira bikongera bikagaruka. Ibyo byose bituma twebwe n'abaturage twibaza impamvu y'izo ndwano zidashira n'igihe, cyangwa niba ariho amasezerano atubashyikirijwe hagati ya M23 na guverinoma. Ayo masezerano ni ayahe? Kuko na muri ruhande n'umwe haba ari kuri guverinoma yacu nabwo ebamo kutubwira ayo masezerano ameze gute. Haba ari no kuri M23 nabo ubwabo nabwo barimo kuvuga ngo ayo masezerano ameze gute. Ni ikibazo dufite kuko muri ibyo bintu muri ibyo bintu intambara buri gihe n'abaturage bacu barimo guhunga n'abandi gihe bagapfa. N'uyu munsi hariho umubyeyi wapfuye arya kuri iyo mirwano, hariho n'umuganga ukora ku bitaro bamaze gutwara. Ibyo byose birimo kubiteza ikibazo ku baturage bacu, kandi haba ari ku ruhande rwa guverinoma nabwo turimo kubona ibisubizo bifatika. No ku ruhande rwa MV3 nabo nabwo barimo kutubwira neza icyo barimo kurwanira n'iki.
Hanyuma ku makuru ufite wowe nk'umudepite, iyi ntambara yatangiye mu ijoro ry'uyu munsi, murabona ibintu bigana hehe? Ese ntibandi bateye abandi? Amakuru mufite ameze ate?
Amakuru twari tumaze dufite mu minsi ishize ni uko FARDC yari ifashe umwanzuro yo kurwanya yo kuvanaho indindiro zose za MV3 zabaga ari mu mashyamba no kuri kije yabo ku musozi wa Sabinyo. Inyuma yaho nibwo twumvise ko na MV3 nayo yatangiye urwano irimo kurasa irunyoni mu misozi ziri hariya hafi Bunagana. Ariko ntabwo ari ibintu bitangiye umunsi, bitangiye bishize amezi, buri kanya barwana, bigeze no kugera hafi ku muhanda uhuza Goma na Rutshuru hariya hafi y'umujyi bita Rugari. Nubwo ni ibintu bimaze iminsi, kandi uyu munsi amakuru dufite ni uko abasirikare ba MV3 bagiye gutera ku bitaro, biba imiti, biba ibikoresho byo kuvuza abantu, batwara n'umuganga. Ibyo byerekana birimo kuduha impungenge y'uko bafite gahunda ndende izaba kandi ibyo gutwara imiti no gufata abaganga, kuko bafite inkomere bagomba kuvura cyangwa bamuye kwitegura ku zindi ntambara ndende. Ibyo byose kuri twebwe no kudutera ikibazo ni uko hariho gahunda twasabye ko guverinoma ishyiraho yo kureba ukuntu ivana abasore bose bari mu bikuru byitwaje intwaro bakajya mu kazi ka gisivire. Iyo porogaramu ya DDR niyo irimo gutinga ibintu byinshi, haba ari ku izo abo ba MV3 no ku bindi bikundi. Umuti ni uwo, kuko na igihe cyo gutera igihugu ngo muragifashe icyo gihe cyamaze gutambuka, na n'igikundi na kimwe gishobora kuzagera Igoma ngo cyafashe Igoma cyangwa no kurota kuzafata Kenya igihe cyose Kinshasa nuko ntibyabayeho kera. Izo ntambara zirimo kuza ni intambara gusa zo gutuma abantu bapfa, kandi na gahunda ifatika irimo kugaragara ku nyungu by'abaturage.
Depite Safari, guma kuri telefoni. Dufite kandi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ali Asanka Darius ari Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya Ruguru. Darius, aho ngaho i Goma, amakuru y'ibi bitero hagati cyangwa se imirwano hagati y'ingabo za leta na MV3 byifashe gute i Goma, barabivuga hiki?
Aha mu cyo Goma abayobozi bongo nyine ntacyo bari babivugaho, ariko twavuganye n'abari iriya Bunagana, abari Icanzu n'ahandi aho intambara ikomeje kuba muri aka kanya, baratubwira ko impunzi ziri kugenda zigenda mu gihugu cya Uganda aho Uganda mu mujyi wa Goma ntacyo bari babivugaho, uretse abaturage nibo bari kubivugaho gusa.
Hari ubwoba abaturage baba bafite ko iyo mirwano yakomeza ikaba yagira no muri uwo mujyi, dore ko ubwo izi ngabo za MV3 zagabaga ibitero mu myaka ishize zageze hafi y'umujyi wa Goma bavuga ko zigiye kuwufata. Hari ubwoba abaturage baba bafite?
Ubwoba ko abaturage ngo babugura biri kugaragara mu maso, kandi n'ukuntu imeze mu mujyi mu kanya biragaragara yuko abaturage bafite ubwoba, kubera yuko mu duce dukomeye twose two mu mujyi tuhasanga abasirikare n'abapolisi, kandi n'amamodoka y'abasirikare ari nyinshi hano mu mujyi wa Goma zigana Rutshuru, ndetse ubwoba buri mu baturage nabo.
Ali Asanka, urakoze cyane kuduha ishusho y'uko ibintu byifashe aho ngaho mu mujyi wa Goma. Ku ruhande rwa Uganda turi kumwe kandi na mugenzi wacu Ignatius Bahizi. Ignatius Bahizi, amakuru atugeraho nuko mu minsi ishize umubare w'abantu bahunga imirwano baturutse mu duce two mu burasirazuba bwa Congo ukomeje kwiyongera bahungira mu gihugu cya Uganda. Uyu munsi byari byifashe gute nyuma y'amakuru y'ibi bitero byaraye bitangiye?
Nibyo koko bwana Edirwemba, umubare w'abantu bahunga bava mu burasirazuba bwa Congo baza muri Uganda wakomeje kwiyongera guhera uyu mwaka utangiye, ariko byabaye akarusho uno munsi kuko hahunze icyarimwe umubare w'abantu benshi cyane abantu nahoze mvugana nabo, abayobozi b'intara ya Gisoro n'abantu baraho ibunagana barimo kumbwira ko abantu barenga mu bihumbi cumi binjiye mu gihe cy'amasaha abiri yonyine, kandi na n'ubu abantu akaba bakirimo guhunga. Ndetse n'ikindi ni uko kubera ko abantu babaye benshi cyane bakishyuga mu bigo by'amashuri aho ngaho ibunagana, ibigo bimwe byabaye ngombwa ko bifunga kuko abakuru b'amashuri babonye ko ashobora kugera ikindi kibazo cyavuga nk'ikindwara, nuko abanyeshuri babohereza iwabo ngo batahe kuko impunzi zari nyinshi cyane. Ubu ngubu niko bihagarariye ibunagana, ibihumbi by'impunzi z'abakongomani binyanyagiye aho ngaho, abandi barakishyuka hakurya muri Congo barimo kuvuga ko bakinye ibisasu biturika. Ubwo ku ruhande rwa Uganda ubu ngubu barimo kutubwira ko harimo abasirikare benshi ba Uganda bagerageza kurinda umutekano no kushakira abantu aho baba bicaye abarimo guhunga. Tukareba ibije gukurikiraho n'igihe cy'imiryango itabarimba bari bivuze kuhagera kugira ngo ibafashe.
Hanyuma Ignatius Bahizi, tuzi ko ingabo za Uganda UPDF ziri muri Congo aho zajyanywe no kugerageza guhangana n'umutwe wa ADF. Ku ruhande rwa za Rucuru hari amakuru y'uko ingabo za Uganda zaba zirimo gufatanya n'ingabo za Congo?
Ku ruhande rwa Rutshuru ntabwo igisirikare cya Uganda cyari kingirayo, nubwo hari igisirikare kiba ku mupaka wa Bunagana, kandi igisirikare akaba cyari kiteze kwambuka kigiye gucunga umutekano w'abakozi n'ibikoresho bagiye gutangira kuba ku muhanda uva i Bunagana uje i Goma, kuko kubaka uyu muhanda byari biri hafi gutangira cyane, ngira ngo mu cyumweru kimwe kiri imbere, kuko ibikoresho bimwe nk'ibicukura imodoka bicukura imihanda, ibikoresho byinshi cyane byari bimaze kwambuka ku ruhande rwa Congo byagejejwe muri Congo none intambara zakubise. Ariko abasirikare ba Uganda ntabwo bari bakagezeyo kugira ngo batangire umugambi wo gucunga ibikoresho n'abarimo kuba ku muhanda, kuko ibikorwa byo kuba ku muhanda ntabwo byari byatangira. Icyo navuga ni uko ku ruhande rwa Ituri aho Ibeni kuva umuhanda uva ikasindi kuja Ibeni muri ako gace ko ingabo za Uganda zirimo guhangana na ADF, aho ho ibikorwa byo kubaka umuhanda byatangiye kuwa gatanu, tuvuga ibikorwa byaratangiye umuhanda batangiye kubaka, hari hagiye gutangira rero uwo wabunagana kuja Igoma. Ibi ngibi intambara zabaye bitegereje ko bishobora kugira ingaruka igihe bikorwa bikaba bihagaraye.
Hanyuma Ignatius Bahizi, mu kanya wumvise Depite Safari Ayobangira avuga ko kugeza kuri uyu munota haba uruhande rwa leta ndetse na M23 nta ruhande na rumwe ruratangaza impamvu rugaba ibitero cyangwa se niba bashyira mu bikorwa amasezerano impande zombi zari zarasinyanye. Ufite abantu ukunze kuvugana nabo ku ruhande rwa M23, hari amakuru bakuramo ku bijyanye n'ibitero by'uyu munsi?
Mu by'ukuri bamwe twagiye tuvugana ku ruhande rwa M23 bavuga ko ibitero urabona ntabwo aribwo bitangiye uyu munsi, bimaze igihe biba. Bavuga ko abo bagaba igitero ari uko birinda ingabo za FARDC zibanje kubagaho igitero, ariko amakuru agaragara ni uko iki gitero cyane mugoroba gushobora kuba aribo bagitangiye, kuko bo bavuga yuko Perezida Tshisekedi yirengagije amasezerano yo basinyanye na leta ya Congo mu 2016 y'amasezerano y'i Nairobi, yo basinyanye na leta ya Congo mu gihe Perezida Kabila akiri ku butegetsi, ariko perezida Tshisekedi ageze ku butegetsi agaseka ibirenge, kandi muri ayo masezerano hari harimo ko ingabo za M23 zataha zigasubizwa mu buzima busanzwe, zishaka kwinjira mu gisirikare cya Congo zikakingira, hanyuma ishaka M23 rikabishaka, hanyuma n'abantu babo bavuga ko barwanya abo muri ako karere ka Rutsiro bagataha bakabavuga ubuhungiro. Urabona benshi banyanyagiye mu bihugu by'ibituranyi nk'impunzi, hano muri Uganda honyine hari impunzi y'abakongomani zisaga 400,000, izindi ziri mu Rwanda, izindi ziri Burundi n'ahandi. Akaba rero ngo M23 ishaka ko ayo masezerano yo mu wa 2013 basomye na Kinshasa yashyirwa mu bikorwa, bitabaye ibyo ko intambara igiye gukomeza kugeza igihe leta ya Congo izahaguruka, ibereke ya perezida Tshisekedi azemera gushyira mu bikorwa aya masezerano basinye n'ubutegetsi bwa Kabila.
Turi kumwe kandi na meya cyangwa se umuyobozi w'akarere ka Bunagana ku ruhande rwa Uganda, Ismail Ndayambaje, ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze kutwakira mu Ijwi rya Amerika, turishimye natwe, uretse n'ubwo twahungabanye, urabizi umuturanyi yatewe nawe uba wagize ibibazo, gusa abaturage ba Congo bageze ahangaha umubare mwinshi cyane, abantu barenga nk'umutwaro umwe n'igice,
ubwo ni ukuvuga hafi ibihumbi 15,
ni ukuvuga yuko ibihumbi 15. Ibihumbi 15 rero urumva ahangaha kuri uyu mujyi ukiri mushasha cyane wa Bunagana Town Council, ntabwo mu by'ukuri twashobora kwihangarira abaturage bangana guca, uretse nyine ko nta kundi twabikorera iyo umuturanyi wawe watewe nawe uba watewe. Gusa twabakiriye, turi kugerageza kugirana imishyikirano n'ubuyobozi butwisumbuyeho hejuru kugira barebe uburyo babajana mu transit camp Nyakabande, babacungira aho ngaho deni tubacungire umutekano. Gusa kuri uyu mugoroba turaza kubacungira umutekano uko bishoboka kuko ariko kose tugerageze kubana n'abaturage n'abaturanyi bacu neza, kugira ngo ibintu bisa nk'ubwononi cyangwa se kubonona icyo ari cyo cyose tugerageze kwirinda mu buryo bufatika bwa rwo rwose.
Hanyuma Bwana Ndayambaje, si ubwa mbere umujyi wanyu wakira impunzi z'abanyekongo mu kwezi kwa 11, ubwo nanone habaga ibitero hagati y'umutwa wa M23 ndetse n'ingabo za Congo, habaye impunzi nyinshi cyane zahungiye muri uwo mujyi wanyu. Kubijyanye no kwita kuri abo bantu, n'ibiki musabwa?
Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza umbajije. Ibintu byinshi cyane byo twifuza byo twagakeneye mu buryo bwo kubakira, twakabaye dufite guteganyirizwa na UNHCR kuba dufite hano nk'amazi menshi, rene n'ahantu ho kwiyambira hagize hashobora kuba hafasha abantu benshi cyane. So ubw'iyo mpamvu usanga ikintu gikunze kutubongamira ari isuku ribarike cyane, ugasanga ibintu biratubongamiye cyane, tukabura icyo gukora ariko tukaguma kwihangana tugafashanya, ndetse baba banahavuye ugasanga dutangiye kunyuramo turi gutwikira n'itaka kugira ngo hataza kwaduka icyorezo cy'amakinya nangwa sikorera.
Ubushize abo baturage bahunga ntago byafashe igihe kinini, benshi basubira mu gihugu cyabo. Ubu ngubu mukurikije ibyo murimo kubona n'ibyo mwumva nanone bashobora kuhamara igihe gito ku buryo basubira mu gihugu cyabo, ubuzima bugakomeza nk'uko bwari busanzwe aho ngaho mu mujyi wanyu?
Ugereranyije n'iby'abaturage bari kuvuga mu bitekerezo byabo, umva bo ko bafite icyizere yuko nyuma y'umunsi umwe nangwa iminsi ibiri biba bishoboka, ariko aho mvugira nonaha amasasu aracaturika, ntabwo twari twamenya niba biraza guterera, ariko turarindiriye kugira ngo hanyuma yaho umunsi w'ejo tumenye icyo gukora, niba abantu babakura ahangaha bakabijyana Nyakabande mu transit camp, kandi nihaba hagize umutekano abaturage twabagira inama yo kugaruka mu gihugu cyabo.
Ismail ndayambaje niba ugifite akanya nagira ngo ngusabe gatoya ube ugumye kuri telefoni hanyuma tuze kukurekura mu kanya gato cyane ariko dufite député Safari ayo bangira numu député ku rwego rw'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba hagarariye akarere ka Masisi député ayo bangira ukurikije ibyo umunyamakuru wacu Ignatius Bahizi yavuze avuga ko umutwe wa M23 usa nkaho ugaragaza ko leta yirengagije ibibazo byabo ndetse nibyo bari baremeranyije mu masezerano bagiranye mwebwe ku rwego rw'igihugu nk'abadepite muhagarariye rubanda mukora iki kugira ngo muhe cyangwa se mushyire igitutu kuri leta ayo masezerano abe yashyirwa mu bikorwa
icyambere ni kumenya yuko ayo masezerano badashaka kutugira ukunamije byatugura neza kugira icyo twabikozeho bo ubwabo haba ari ni guverinoma haba ariyo n'icyo gikundi cya M23 bose nta n'umwe urimo kutubwira ayo masezerano ateye gute ibyo bituma tugira impungenge yuko ayo masezerano adafitiye abaturage inyungu niyo mpamvu buri ruhande nta n'umwe ushaka kubyerekana uko bimeze sasa kuri twebwe tureba ikibazo ki cy'abantu bitwaje intwaro muri rusange ntabwo twavuga gusa tujye kuvugira abantu ba M23 oya turavugira abaturage bose abasore bose bitwaje intwaro kugira ngo bave muri iyo gahunda bajye mu kazi ka gisivile n'abashobora kusubira mu kazi ka gisirikare bakajyamo ariko bakurikije procedure yose ibyo byose bizatambuka muri programme ya DDF ariyo programme yashyizweho ya demobilisation na niyo tutegereje ko iyo gahunda nimara kujyaho niho abantu benshi bazabasha kuva muri iyo gahunda yo kwitwaza intwaro bakasubira mu buzima busanzwe n'abaturage bakabona shaka rero ku umutekano ku rwego rwacu icyo twakora icya mbere ni uguherekeza guverinoma kugeza igihe iyo programme ya demobilisation yaba igiyeho igatangira akazi kayo
urakoze cyane député ayo bangira mukanya Mayor Ismail Ndayambaje abwiye bagenzi banje ko nta mwanya munini afite Mayor nk'icyo mwifuza kuba cyakorwa kugira ngo mushobore kwita kuri abo baturage babahungiyeho niki wagerageza kukibwira abakurikiye ijwi rya Amerika hanyuma unatubwire ese nta mpungenge z'uko uwo mutekano muke ushobora no kugera ku ruhande rwanyu
ndakumva urakoze cyane uko twebwe ahangaha icyo twakwifuje kuba cyakorwa ni ugusaba ubufasha guturuka mu UNHCR n'abandi baterankunga bose bakwifuza kwirukangira ahangaha gutabara abo baturage kuba bagerageza kudufasha tukabona uburyo bwo tuba kubakumakuma muri uyu munsi nangwa n'umunsi w'ejo baboneye ibyo kurya ibyo kwifashisha ibintu bishoboka bya aribyo byose icyo ndicyo twagisaba buri washobora gufasha wese deni igikurikiro cya kabiri kubufatanye no kugira impungenge urabizi y'abaturanyi batewe izo zo ntizabura birarikira bya mbere byo ntabwo byabura kuko ubujura bugiye kwiyongera ahangaha mu karere icyo ngicyo ni icya mbere deni impungenge ya kabiri tugomba guteganya ngo abantu aba bantu baraza kwituma no gukora iki haraza hashobora kwadukaho uburwayi nka korera amashinya n'ibindi gusa ibyo byose tubishyize iruhande tubishyize mu maboko y'uwiteka impungenge isembayo ya nyuma iremereye cyane ni uburyo bwo kubakirana cyane cyane ku bw'amazi dukeneye amazi uburyo bwihutirwa bushoboka ubwo ari bwo bwose ariko twari tumaze kuvugana n'abashinzwe iby'umutekano kugira ngo batushakira ikimodoka cy'amazi kizanira abo baturage amazi batangire babona amazi
Ismaili Ndayambaje ni umuyobozi w'akarere ka Bunagana nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire tuzaza kugerageza kujya tukuvugisha kenshi kugira ngo twumve uko byifashe aho ngaho muri uwo mujyi uyoboye uhana imbibi n'agace ka Bunagana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugire umunsi mwiza bwana Ndayambaje
Kare murakoze cyane nakoze no kumva umwanya nabo.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga turimo turavuga ku mirwano yadutse mu karere ka Rutshuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'inyeshamba za M23. Ignatius Bahizi, si ubwa mbere habayeho ugukozanyaho hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo. Ndibuka uyu mutwe uvuka ndetse habayemo ibibazo byatumye birenga imbibi za Kongo, hazamo n'ibihugu bituranyi. Nta mpungenge z'uko umutekano muke muri ako gake ushobora gutuma ibyabaye mu myaka ishize byongera kuba ibihugu by'amahanga bikaba nanone byakongera kohereza ingabo mu gihugu cya Kongo.
Izo mpungenge nibyo koko birashoboka kubaho, kuko ibuka ko mu 2013 M23 yari yafashe hafi ku gace kose ka Rutshuru ndetse n'umujyi wa Goma urimo. Hanyuma perezida wa Uganda aza kubasaba kukavamo no kuva i Rutshuru bakaza Kampala mu biganiro. Ndetse muri icyo gihe nyuma haza no gukurikiraho umutwe w'abasirikare mpuzamahanga barimo bo muri SADC baza kurwanya M23 bayisanga aho ngaho, bamwe bahungira muri Uganda, ariko byose byaganishaga kugira ngo baze mu biganiro. Ubu rero kuba M23 yari imaze imyaka hafi 9 ibiganiro byararangiye, bamwe bari barahungiye Uganda abandi bahungira mu Rwanda, barataha barungira barishuganya bakora umutwe bongeye kubura intambara, bigaragaza ko hari ingufu bafite bizeye ko bashobora kongera guhangana na Leta. Ubwo rero ibyo ntabwo byabuza guteza umutekano muke, ariko ikinyuzi ni uko kandi ikibazo cy'umutekano aho ngaho mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo ntabwo kikiri icya Kongo gusa, ni ikibazo cya Uganda n'u Rwanda n'ibindi bihugu biherereye Kongo bihana imbibi na Kongo. Kuko iyo hari ikibazo cy'umutekano muke aho ngaho, u Rwanda baba bafite impungenge ko abanzi babo bashobora gukoresha ayo mahirwe. Uganda nicyo kimwe, kuko iyo abantu benshi bahungiye aha ngaha nabyo bitera umutekano muke. Muribuka kenshi abantu bagiye bahungira hano bagiye bateje umutekano muke aho ngaho muri Gisoro n'ahandi. Ubwo rero cyane cyane ariko ikindi navuga ni uko mu minsi mike iri imbere igihugu cya Kongo cyari cyo kwinjizwa mu ishyirahamwe ry'ibihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba. Ubwo rero Kongo nimara kuba kimwe mu bihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba, bivuze ko umutekano muke waho ngaho uzaba ubaye umutekano w'akarere kose k'ibihugu bigize Iburasirazuba, hari bakazaza bafatanya gukemura ikibazo cy'umutekano. Ariko ikigaragara ni uko umutekano muke uteye impungenge cyane cyane ku bikorwa by'iterambere byari bigamije, kuko Uganda ashaka irimo ishishikariye gukora ubucuruzi hagati ya Kongo na Uganda ndetse n'akarere kose ka Afurika y'Iburasirazuba. Nubwo iyi mihanda irimo kubakwa ntabwo ari imihanda yo kungukira Uganda gusa, ahubwo ni akarere kose, kuko Uganda ni igihugu kirebwa Kongo ni igihugu kirebwa gifite abantu benshi cyane, hari n'isoko ry'ibihugu byose byo muri aka karere ka East Africa bishobora kungukamo bakora ubucuruzi. Ku ruhande rwa Uganda mu gihe gito cyane kuva mu kwezi kwa mbere kugera ubu ngubu, ibicuruzwa hagati ya Uganda na Kongo bimaze kwikubamo inshuro 3. Urabona ko umutekano waho ngaho ari umutekano wa Uganda, u Rwanda, u Burundi n'uwa Kongo, bose bakaba bagomba kubigiramo inyungu, ku buryo yumva ko bishoboka ko ibihugu bishobora guhaguruka byose bikagira ngo bikemure iki kibazo.
Depite Ayobangira, kuri icyo kibazo kijyanye n'impungenge z'uko intambara ishobora kubura ikaba yateza umutekano muke mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bwose, ndetse hakaba n'impungenge z'uko ibihugu by'amahanga bishobora kohereza ingabo muri ako gace, izo mpungenge wowe wazivuga iki?
Impungenge irahari, muzi ko arya barimo kurwanira ni hafi ku mupaka w'ibihugu bitatu, ni hafi y'umupaka w'u Rwanda, wa Congo na Uganda, kandi ibyo bihugu byose bifitanye ibibazo hagati yabyo. Dok abantu batabizi ukuntu babirangiza, bashobora dushobora kuzagira ahantu ugasanga cyabaye ikibazo gikomeye hagati y'ibihugu byatuma abantu barwana n'ibihugu tudasubira mu byabaye kera. aho igihugu byabaye bikagwana muri Congo, kandi muziko neza muri Congo turimo kwitegura ku bintu by'amatora. Hariho amatora agomba kuzaza, igihe cy'amatora naho ni igihe abantu baba bafite imitwe ishushe, byatuma abantu byakongera ati na ibibazo ku bindi. Niyo mpamvu njyewe ndimo kuvuga kubona M23 ikomeza igatera, ntabwo ari bwa mbere, ntabwo ari bwa kabiri, imaze amezi itera, ariko kugeza ubu ntabwo twari twabona igisubizo. Twasaba rero ko government ya guverinoma ya Congo yaganira neza n'abayobozi b'u Rwanda, ba Uganda, turebe neza ko ntibarangiza kwanze icyo kibazo, kuko hariho n'ibindi mishinga tugitegeze ifite abaturage inyungu. Urebye umuhanda bagombwa kubaka, tugomba kuzubaka dufatanyije na Uganda, umuhanda wa Bunagana kugeza Igoma, uwo muhanda ntabwo wakorwa intambara igihari. Hariho n'ibindi bikundi byitwaje intwaro atari M23 gusa, hariho n'ibindi bikundi bibaga za Masisi, za Utu, za Rubeho, za Barikale, hariho za Patesiles, za Nyatura, za Ndima, za Mazembe. Iyo zose dukeneye ko zishyira intwaro hasi zikajya muri porofesi ya DDR, ako usibye kubacuruza mu kazi kagisivire, ako tukareba n'abandi basore bagishaka gukora akazi kagisikare nabo bakabona akanya n'ubushobozi bwo kwinjira mu gisirikare, ako bakurikije ukuntu guverinoma izatanga iyo porogaramu yose. Twebwe icyo dusaba ni uko barangiza ikibazo kikiri gitoya, kuko nigikomera kikagereza igihe tujya mu matora hakiriho icyo kibazo cy'ubwumvikane bukeya ku mipaka w'ibihugu bitatu, usibye Congo, hagati y'u Rwanda na Uganda. Ibintu ntabwo byagenda ku buryo, nubwo barimo kugerageza kongera kuganira, ariko ntabwo byari yagera ku buryo neza. Ibyo byose bishobora gutuma akarere kose kajyamo umutekano muke, ntabwo ari gusa Congo yabihomberamo, akomeye ibihugu byose n'akarere kose. Kandi muri iyo minsi twebwe nk'abanyekongo tukaba turimo kwinjira muri mu gikundi cya East Africa Community, biba ntabwo byaba byiza ariko twakwinjira mu gikundi nk'icyo umunsi wa mbere ugasanga bitangiranye n'intambara.
Hanyuma mukurikije ubusesenguzi bwanyu, M23 mu bijyanye n'igisirikare n'ibikoresho ifite ubushobozi bumeze gute?
Nta bushobozi ifite yo kuvuga ngo yafata ubutegetsi, nta ukundi na kimwe kigifite ubushobozi bwo kuvuga ngo kirafata ubutegetsi. Ibyo barimo gukora zite ni gushotera kugira ngo guverinoma ibashe ibibuke, kuko urebye neza nabo iyo bafite ubushobozi bari kuzagera Nyiricuro cyangwa Nyigoma, ariko ibyo birerekana ariko nta bushobozi bafite. N'uyu munsi bagiye gutera ibitaro abasante de sante ko mu giturage bariya bita bigufasha na abasante de sante, byerekana ariko nta n'ibikoresho imiti bafite yo kuvuza abantu babo. Njyewe gahunda kuvuga ngo bashobora kuzagera kure ntabwo birimo cyane, ariko ni uko intambara yose yaba ari ngoya cyangwa nini haba harimo abantu barimo kuyigwamo, cyane cyane abaturage. Ubwo na gahunda yo kuzagera kure bafite, icya mbere dushaka ni uko izo ntambara zirangire, yari ho amasezerano bagiranye na guverinoma bari tugire tuzimenye. Ntabwo twajya gukurikirana ikintu tuyitazi, bari tugire tubimenye, ariko gahunda twebwe nk'abantu batowe n'abaturage, gahunda dufite ubu ni iriya ijyanye no kudemobiza abantu, abasirikare, abashaka gushyira mu kazi kagisivire bakabijyamo, n'abashaka gusunikumira akazi ka gisirikare nabo bakabona porofesisiyo gukora integration.
Radio Ijwi ry'Amerika, kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, Ruhamya ndibaza ko atabonetse kuri telefoni, ariko Depute Safari, ndibuka Perezida Tshisekedi yiyamamaza mu bintu yavuze ko ikibazo cy'ingenzi agomba guhagurukira ni ikibazo cy'umutekano muke mu karere ka Kongo y'Uburasirazuba, ndetse yaje no gushiraho abategetsi ba gisirikare kugira ngo bayobore intara za Kivu ya ruguru na Ituri. Hari umusaruro byari byatanga?
Umusaruro ntabwo twavuga ko nta uhagaye, ahubwo ni uko ibibazo bihari ni byinshi. Umutekano ntabwo barimo kubibona, ahubwo abasirikare bari ku butegetsi muri kariya karere, hari uturere tumwe na tumwe hatarimo imirwano, ugasanga ahubwo barimo kuzana ibindi bibazo by'imisoro n'ibindi. Mu rwego rwa gisirikare, mu rwego rwa ntabwo twabona intambwe zifatika. Aho intambwe zirimo kugenda zigaragara ni hariya muri za Beni, aho bahamagaje abasirikare ba Uganda kuza kudufasha. Barimo kudufasha, hari aho turimo kubona rero imbuto, ariko mu kandi karere haba ari Masisi, Rutshuru no mu gace ko hepfo ka North Kivu hariya na aho ibitero bya M23 bitangiye muri iki gihe. Ntabwo twavuga yuko ari intambwe nziza, ni ikintu kigomba ibintu byatumye ahubwo bisaba yuko perezida areba ukuntu yashakisha ubundi buryo, kuko icya mbere na mbere dushaka twebwe ni umutekano. Niba twabashije kumuha ingufu mu gikundi gishasha yashyizeho cya inosake, tukabasha no kumufasha igihe yashyiragaho itadushyeshe, yari kubera ko twashakaga ibisubizo bijyanye n'umutekano w'abaturage bacu. Gisasa ibyemezo yafashe turimo kubona ko ibisubizo birimo gutinda kuza, tugomba kumwegera tukaganira nawe akatubwira izindi gahunda ziri imbere ni izihe yafata, ku buryo ejo ntituzumvikana ngo M23 yateye ibinagana, abaturage bahunze ibigari, habaye iki Masisi, barikare abantu barimo gupfa. Ibyo byose tanke umutekano wawe utari wagaruka, nawe ubwe yatubwiye yuko ntabwo azabasha kwiyumva nka perezida w'igihugu igihe cyose umutekano mu karere ka Kakivu utari wagaruka. Numva nawe aho ari ayo makuru y'ibitero bya M23 byamaze kumugiraho, dutegereje atugire nawe gahunda afitiye, cyane cyane ko bari abasore abari ba M23 n'abandi bari mu bindi bikundi barimo gusaba gahunda ya demobilisation cyangwa ya reintegration. Na iyo gahunda ariho ikigo bashyizeho ako kitatangira, tugomba kumenya impamvu kitarimo gutangira, kuko nikitakora akazi kako umutekano hariya muri Kivu bizaba bigoye kugira ngo twizere ko wagaruka vuba.
Depite Safari, guma kuri telefoni gato, reka dufate uyu mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Ruhamya wirwe neza.
Mire
uri he?
Ndi Kigali ahitwa Kibagabaga.
Ikibazo cyawe?
Hari iyo rumvise imirwano ya Kongo numva bigaterwa n'ibyo tugenda twumva hanze, usanga Kongo ishobora kuba ariyo ihigira mu ruhare. Ati ni uruhe ruhare? Wenda namwe muzadukorera umushakashatsi cyangwa ubutekenguzi muhite n'ababikubwiraho uko ibi bintu bimeze. Twe twumva ko Kongo abasirikare bayo bagazemo niba M23 yarakoze imyitozo tuvuge ari mu ishyamba, bakaza bakimura abaturage abasirikare barebera, abapolisi barebera, kandi bahemba ku kwezi. Iyo twumva amafaranga ahemba abakozi ba leta ni imisoro y'abaturage, umuturage yakoze imisoro, amaze gusora umusoro, aba abasirikare ntibamucungiye umutekano, ahubwo kuko ngo badahembwa bigatuma badakora uwo mutekano nk'uko koko bisabwa. Isi ibyo bintu twumva igisirikare cyawe kidahembwa abaturage bakaba bamuri umutekano bigeze ahanga intambara yaho twayumvise kuva kera hari turi abana none tugiye tumaze gusaza mu gihe tumaze gusaza dufite intambara muri Congo naho tuzumva babarwanyije bamaze kubarwanya binjira mu Rwanda nibinjira mu Rwanda u Rwanda narwumva nta mahoro beza kugira bajye muri Congo Congo hari agace bajye Uganda hari agace bita Kakwese bakajya kwegera Congo ku mupaka wa Congo naho baza gusanga nta mahoro bari bagira kuva muri 1996 ibyo bintu byaba bizamara iki Congo niba kuko badahenda abasirikare baba abaturage bakabura umutekano bakabuhuza none n'abaturanyi
urakoze cyane Depute Safari ari cyo uvuga kuri ibyo bitekerezo bya ruhamya
guhemba kw'abasirikare kudahemba kw'abasirikare kwa Congo ntabwo ari byo byatuma henge twa itangiza intambara niba abasirikare ba Congo bafite abashobora kubavugira bafite inzego zabo bafite etat-major na ministre icyo twebwe dushaka kumenya M23 irimo gutera ishaka iki ayo masezerano badashaka kutubwira sina yahe masezerano nuko ari ikintu bihishe inyuma ari bariho iyo guverina abariho na M23 bombi nta n'umwe mo kutubwira amasezerano ameze gutya na gutya tumenye umuntu utarimo kuyubahiza ni uwuhe natwe n'abantu baraho kuvugira abaturage akora iki kugira ngo ayo masezerano agerweho ariko umutekano ugaruke nuko niba ari ibintu badashobora kutubwira niko ari bazi neza yuko ari ibintu abaturage batashobora kubyemera ahubwo bajye muri gahunda yashyizweho n'ibindi bikundi byose ariyo iyo DDR inyuma hariya niho natwe twabasha kubikurikirana ariko ibyo guhemba cyangwa udahemba icyo ni ikibazo kireba abandi bantu bafite nabo ukundi kuntu bazabigenza
mu kanya twari twababwiye ko impunzi z'abanyekongo zikomeje guhungira mu gihugu cya Uganda mugenzi wacu yavuganye na bamwe muri bo bakimara guhunga reka tubumve hanyuma tugaruke tugana no ku musozo w'iki kiganiro
iwacu imbega muri ruguru kwa Kamusase dowareba indambara bari kurasana abasirikari none turi guhunga twahungiye mu Buganda turi no tugeze ku gacuri turi kumanuka
bande bari kurwana
bari kurwana turi kubona bari kurwana bibanda biri kuvuga amasasi ndo wareba tuzi ko abasirikari bacu bari kuzamuka benshi benshi bari kurwana n'amasasi kuva ku shamba baramanuka mu Bunagana n'abasirikari bari kuzamuka benshi bari kurwanya ibibanda ndo wareba iyo muri Rinyeni na Cyanzu wanjye tuba turahunze n'amasasi batangiye kuva mu Bunagana gaturutse iyo iyo ku shamba
byatangiye gusurasa saa zingahe masaha angahe
yatangiye saa cyenda z'ijoro saa cyenda naya magingo barari kurwana twe turaye twicaye mbabwe yako masasi
turi guhunga twatewe mbega abaturage batatanye twese turi kwiyoha mu Uganda niyo turi turi guhunga intambara abasirikari bari kurwana n'abahekera twatewe tubonye twe turi kumva amasasu bari gutuka mu shamba kandi abandi bakazamuka gukubitana nabo ariko ndo tuzimo ni bande
abo ni bamwe mu baturage bavugaga uko intambara yabagizeho ikibazo depute ayo bangira mu bijyanye no kwita ku baturage wumvishe ko abanyekongo hafi 15,000 bamaze kugera mu mujyi wa Bunagana mu gihugu cya Uganda niki mwifuza ko leta yanyu yakora kugira ngo abo baturage bitabweho ndetse bibaye ngombwa banagarurwe mu gihugu umutekano wabo ube wacungwa
ntabwo ari bwa mbere abaturage bacu badahunga be i Uganda kuko igihe umuntu afite ibibazo ni ngombwa yuko arega ahantu yagenda yaba agiye akabona uwo mutekano ako twebwe dufite icyizere yuko iriya ntambara nabwiraga gutinda dufite icyizere yuko abantu baraza kugaruka guverinoma izareba ukuntu ibagarura ako mu ntambwe yindi icyo dushaka ni uko ahubwo izo mirwano iyo mirwano niyongere tena kugaruka kuko niba agaruka tena nyuma y'ukwezi bakongera bagahunga. Buri gihe igihe umuntu ahora arimo guhunga bituma uwo muntu atabasha gukora akazi, kandi abenshi n'abahinzi ntabwo ari abasha guhinga gusarura, bigatuma bizana inzara mu baturage. Icyo twasaba guverinoma icya mbere kwanza ni ugushaka umutekano ugaruke, izo ntambara za buri munsi za zirangire, inyuma yaho nabo baturage babagarure, ariko barebe n'ukuntu bakomeza kubafasha nubwo bamara kugaruka muri Congo, kuko bamaze guhunga inshuro ebyiri itatu. Aho abantu benshi batumye akazi kabo ko guhinga ndetse batabashe kugakora neza, nibaje kuza bamaze guhunga intambara bakaza bakahura sasa n'ikibazo cy'inzara. Ni ibintu bitatu bagomba gukora: kugarura uwo mutekano, kugarura izo mpunzi, no gukomeza kuzifasha zimaze kugaruka iwacu muri Congo.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite uwitwa Kambale, wirwe neza?
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu ntara y'Amajyaruguru iharanira demokarasi ya Congo, aho bita Nurukizo, i Masisi.
Uri Masisi. Ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo kuri iyo mirwano yatangiye hagati y'ingabo za M23 na FARDC?
Ikibazo dufite ni ikibazo gikomeye cyane, kuko mu bisanzwe ubona ko umutekano uhubangana muri ako karere, kuko niho mvuka nubwo naje kuri Masisi. Buri munsi uba usanga ko ingabo za M23 zinjira muri Congo, zikinjira zikarwana, zikarwanira ahantu bitari inyoni. Ubu rwose abaturage ubungubu rwose ntabwo batekanye, bamwe impunzi zatangiye guhunga zerekeza Goma, izindi zerekeza Bunagana aho hafi, izindi zerekeza Uganda. Ubu rwose ni ikibazo giteye impungenge, twasabaga Leta ko igombe kudufasha ikarabikomeza no gukemura ibibazo by'abo bantu kugira ngo ibibazo bifate umurongo umwe.
Turi kumwe kuri telefoni n'umudepite wawe Safari Ayobangira, uhagarariye akarere ka Masisi mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Nk'umuntu uguhagarariye, wamutuma iki kuri Leta kugira ngo icyo kibazo cy'umutekano muke kibe cyabonerwa umuti?
Murakoze cyane rwose. Abo bantu ni abantu rwose twatoye mu buryo bwo kuduhagararira kugira ngo bajye batureberera hafi ibyo bibazo biteza umutekano mukeya mu karere ka Masisi na Rutshuru. Ubwo rwose ikintu ngombwa kumubwira mu ijwi ry'abaturage kugira ngo batuvuganire, ni ukureberera hafi ibyo bibazo biteza umutekano mukeya, ubwo Leta ikiga ku kintu igombye gukora kimwe kigombye kudufasha kugira ngo turebe ko twabona umutekano muri aka karere, kuko rwose usanga umutekano rwaratakaye, ugasanga abantu bava mu byabo, bamwe bahunga, abandi bakicwa bazira ubusa. Ku buryo bw'ubungubu hari ikigombe bateye gifata umumama umwe ahita atakaza ubuzima. Urumva abo bantu baba bagenda batuvamo, kandi n'inzirakarengane nta ruhare baba bafite muri ibyo bibazo byose. Twasaba ko agomba kugenda akatuvuganira ku nzego z'ubuyobozi kugira ngo barebe ikigombe kure kumara amakimbirane no kurangiza ibibazo bya M23 kugira ngo tubone umutekano usesuye abaturage tuba twigenderamo tudafitemo uruhare.
Depite Safari, subiza umuturage uhagarariye.
Icyo nababwira ni uko twebwe turi aho kugira ngo tuvugire abaturage. N'icya mbere tugamije kwanza ni umutekano, kuko nta kintu cyakorwaho na gahunda y'amajyambere yagerwaho umutekano udahari. Ku bijyanye n'ikibazo cya M23, ni ikibazo kitureba natwe Masisi. Bigeze gufatayo abantu bakizeye ariko ari abantu ba M23 barimo gushaka kwinjira za Masisi, naho kuhateza umutekano yemeye mukeya. Tukaba twarishimye ukuntu inzego zakoranye n'abaturage bakabasha guhagarika iyo gahunda yo kuzana tina umutekano mukeya y'iyi Masisi. Natwe ubwacu sasa nk'abaturage n'abayobozi n'abareprezanta babo tuzareba, turakomeza tena tuvugane na guverinoma hano i Kinshasa mu minsi mikeya. Ndumva tubari gahunda tuzafatanye n'abandi bagenzi bacu b'abadepite turebe ko twahamagaza umukuru ushinzwe ingabo minisitiri wa defense n'abandi barebana n'ibijyanye n'umutekano iyo programu ya DDF tumenye kwanza mbe na mbere ikibazo cya M23 kimeze gute, ayo masezerano ameze gute, na gahunda ya guverinoma yo kwirangiza ibibazo, kumenya yuko ntihazongere kuzatena izindi ngwano nazo ni izihe, kuko ntabwo ari kuriya buri munsi baratugira ngo bamaze gutera, bamaze kubatera kwagarura umutekano ako nyuma y'icyumweru kimwe izimweruye bibiri tena tukumva tena hongete n'habaye ikibazo cy'intambara. Ni ikintu ntabwo tuzaguma muri iyo gahunda ya buri munsi intambara intambara, kuko igihe abaturage bayacu bagumye muri gahunda z'intambara bituma badakora akazi kabo ko guhinga no kureba ukuntu babasha kureba ibibazo by'imiryango, amashuri, kwivuza n'ibindi byose. Icya mbere ni umutekano, kandi umutekano ugomba kugaruka ugahoraho, ntihongere tena kugaruka izindi ndwano. Kuri ibyo twabizeza yuko n'abadepite batowe muri ako karere ka Masisi n'abanyuzi bacu b'irucuru n'abanyakivu bose twifatanyije gahunda irahari yo gukomeza kureba gukurikirana icyo kibazo kuri guverinoma, ku bantu babishinzwe abari minisitiri wa defense ku bw'ingabo n'ushinzwe umutekano wa interior no kugeza ku rwego rwa perezida, kuko na premier ministre, kuko muri gahunda ya guverinoma twateye inshingano ya mbere na mbere twahaye iyo guverinoma yari yo kuzana kugarura umutekano mu karere kacu.
Kambale, niba ukiri kuri telefoni, hari ikindi kibazo ufite mbere y'uko tukurekura?
Ikibazo gihari gusa nge mbona rwose mu bijyanye n'umutekano rwose mu karere ka Masisi rwose byari byagerageje gufata umurongo, kuko ugereranyije n'umutekano ahari kuri ubu ngubu twavuga ko ari 100%, kuko hari ikibi twagize byanisho irwanira kuri ubu butaka, ariko rwose ifashe ku ruhande rwa Rukiru nakubwiye neza ko ariko karere mvukamo, ubwo rwose umutekano rwose uba usanga ari mukeya cyane. Kuri icyo kibazo abangiranje ngo icyo bagombe kudufasha bakanatubariza no mu nzego zo hejuru ku buryo bwo kugira ngo barebe n'umutekano wabo n'izo mvugo ziba mu byabo, niyo kugira ngo babikurikiranire hasi kugira ngo izira nzirakarengane zitagumya kuba zagumya kujya mu bintu zitazi kandi zihunga bava mu byabo, kandi n'ubukene ari bwinshi n'umutekano nawo waho bajyana bakabibitinze. Murakoze.
Urakoze cyane Kambale. Depite Safari, hari icyo wifuza kongeraho?
Na kimwe twakongeraho, icyo tugusa twasaba abantu bose bari abantu bose abari abasore bari mu bikundi bitandukanye ni kumenya ko na icyo kikundi cyararangiye, na gikundi kizongera kuvuga ngo kije gukora intambara zifate ubutegetsi ibyo bintu byararangije. Igisigaye na gusubira mu kazi kagisigaye ku babishaka n'abashaka kujya mu gisirikare batakurikiza procedure yose ijyanye no kujya mu gisirikare uko bisanzwe bimeze, ibindi gahunda ahubwo bakareba ukuntu bareka izo ntambara, kuko na usibye abaturage nabo ubwabo barimo gupfa, abo abaturage barimo gupfa, abo abasirikare barimo gupfa, abari aba FARDC bacu, abariyo ab'igikundi nabo barimo gupfa, kandi ugasanga ku maherezo na nyungu imiryango zabo ziba kubibonamo. Twebwe n'abantu bahajya ari abaturage tugomba kuvugira bose, turagerageza tuvugire bose uko n'umutekano ugaruka, na buri muntu ku kibazo cye tumushakire igisubizo gikwiye, ako ibyo gushaka kuzana intambara ntabwo ari byo bizazana igisubizo.
Depite Safari kuri telefoni, kandi dufite Bambanze mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ubundi Irucuru.
Uri Rucuru uhagarariye societe civile muri ako gace ka Rucuru ahavugwa imirwano hagati ya M23 na ningabo za leta. Aho uri ubu ngubu ibintu byifashe gute?
Aha turi ibintu bimeze neza, ibintu byifashe nabi kubera imirwano yaka ibutse nyine guhera saa kino za nijoro mu bice bya Runyoni n'ahitwa Canju. Ubwo aho ngaho niho intambara yatangiriye. Kino gutangira noneho ituma abaturage bahunga berekeza za Uganda, abandi berekeza Rutshuru centre. Hari n'umudamu witabye Imana yishwe n'igisasu cyaturitse aho ngaho bita mu murenge wa Cheya aho muri Jomba. Niyo mpamvu ubu ngubu wese urabona abantu bahunze, abana bari mu mihanda, abakecuru, abagore batwite, bose bari guhunga ibibazo by'intambara ziri muri ako karere.
Hanyuma nk'uruhare rwanyu muri societe civile ni uruhe kugira ngo uwo mutekano mwifuza ube wagera ku baturage muvugira ndetse n'abandi muri ako gace kanyu ka Rushuru?
Uruhare rwacu ni uguhamagara guverinema noneho ikore akazi kayo ishinzwe, kuko dufite guverinema ifite ingabo zifite responsabiliti yo gucunga umutekano w'abaturage, niko kazi kabo. Ubwo twe duhamagarira guverinema gukora akazi kayo kugira ngo ihashe bari abanzi bateye nanone igihugu. Tukamagarira none n'amashyirahamwe yakorera hano ukuntu baza gufasha bano baturage nanone bari guhangayika, ubu imvura yaguye bararara hanze, byose ni ibibazo. Nuko nguko dushobora kuvuga ati bakore uko bishoboka. Nanone tugahamagarira na M23 nayo kugira ngo nanone yumve abaturage, niko gukomeza kuroha ibisasu mu baturage, niko gukomeza gutera kandi abaturage bafite abaturage ntabwo bafite ikibazo na M23 kuko gukomeza gutera mu baturage bagahunga, ibintu bikomeje kutubaza nanone.
Hanyuma Bwana Bambanze, waruvuze ko ibyo bitero biri za Canju na Runyoni byari byakwira muri Rucuru yose?
Oya, na muri Rucuru yose nawo ni agace gatoya ka Jomba, nanone ntabwo ari igice kinini. Oya, ni uko ari ahantu hari imisozi nyine miremire havugwa cyane, ariko ntabwo ari muri Rucuru yose, ntabwo ari no muri gurupema yose. Oya, ni hafi ingaruka ritebyiri gusa imirwano irimo irabera.
Hanyuma se abo baturage barimo guhunga ni abaho imirwano irimo kubera, cyangwa se n'abandi bumvise ayo makuru batewe ubwoba n'ibyo bitero barahunga?
Bose bari guhunga, se abatangiye guhunga na baho ngaho imirwano irimo batangiye guhunga guhera mu gitondo kare kare cyane, noneho iyo bageze hirya aho abaturage bakiri babona aho bagira ubwoba, nanone imirwano ikomeze gusatira, ikomeze kugera hafi y'aho naho bahungiye, naho bakorera naho bagahunga inga za Bunagana, abantu bahungiye za Uganda, ariko itabandabuye Bunagana, ariko abantu bahunze nyine kubera ubwoba ko ntabwo tuzi kiraza amasaha ari imbere.
Hanyuma si ubwa mbere ibitero nk'ibi biba, biraba bikongera bigahagarara, abaturage bagahunga bakongera bakagaruka mu gihugu. Amakuru mufite murabona ibintu bigana he? Murabona ari igitero cyiza gukomeza, cyangwa se n'ibyo umwanya mutoya hanyuma bikongera bigahagarara?
Ubonye ukuntu noneho kugera gatatu yateye, urasanga isa naho igiye noneho kukokipa yani kufata ibice runaka kugira noneho biriya bibazo ifite yahise kuri guverinoma bishyamo ibingaho bishatswe kumvwa, kuko bigaragara ko bashaka kuyumvisha kugira ngo noneho bajye gukora imishyikirano na guverinoma bafite agace nanone nanone bamaze gufata bicaye aho ngaho. Niyo turi gukeka, kuko kera barateraga ntibasatiraga ngo bakomeze, ariko ubu ngubu nibo bateye za Runyoni na Canju, ariko bari gukomeza, bakomeje mu mwanya wose, bakomeze bamanuka nanone bamanukana n'ingabo. Ibi bitabaga muri etero byatangiye mu kora kwezi kwa 11 k'umwaka gushize.
Urakoze cyane Bambanze, uhagarariye societe civile mu karere ka Rucuru, urakoze kuri ayo makuru uduhaye.
Namwe murakoze.
Depute Safari ayo bangira mu gusoza wumvise Bambanze ibitekerezo bye avuga ko M23 yifuza kuba hari agace yafata kugira ngo igakoreshe mu kugira ngo ibe yatuma leta ivugana nabo mu gusoza ibyo urabona bishoboka hanyuma udusoreze ikiganiro mu masegonda make cyane. Depite Safari ayo bangira amasaha aratugendanye ariko nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye ku munota wa nyuma kugira ngo utuganirize utubwire uko ibintu byifashe aho ngaho mu gace ka Masisi ndetse n'ahandi muri Kongo wakoze cyane.
Okay.
Nshimire injiniyeri Peter Handley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma ndetse na Dieudonne Cyubahiro wamfashije kugeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi. Mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.